Me ndo chaf toka street under £1. Snitch na maheras kwenye compound. Hatu shtuke tatu sike milio ya gunshot. Ziki umano jweni mpaka one man down. Kitatu mekishika, you should know this. Tunawa nyana tumtizami soni. Mlo moja ganja nyingi na kumoni. Bandana round the mic na mazuna vibindoni. Life changes na mziki balo na koma now. Life changes na mziki balo na koma now. Naish na machizi, machizi ata sija soma now. Street documenti lazimu dinde ndo pige bao. Time ya maukoto no dalili. Soki nkuto banda na maukoko sikaliri. Usione tuiza sira kwenye voko ni dahiri. Nishapitia makubwa kwenye utoto kiukamilifu. Maisha garama, life is cheap. Bigger my man. Maisha lawama hauja beep tu anapiga my man. Usitone tuivi sijaribu ata kutwiga jaman. Hatuna company soto sepa
hatuna na hili na ni lesson no information. Hata kitu taja kwenye local mentions. Badwa kali wow got no potentials. No obsessions to get attention.
Hatuna hili na ni lesson no information. Hata kitu taja kwenye local mentions. Bado kali wow got no potential. No obsessions to get attention.
Wanakimbizwa na kilema wanajisifu. Wanambiu rap imefika mara pake. Sasa sikizia milio. Sikiza na vochange swag. Nye mlikalili hiyo. Speed horse I'm ghost and most level hiyo. Leo class news wamemchokoza bear. Hawezi kurapo rafu wanamchokoza ngwea. Angani ya mpai mana mechokoza air. Watoto kajificheni nimerudi babusea. Mnosema wakali nkisikia simjui nani. Styles house na fadana sijui ata mkali flani. Waulize hawa wakali wananjua mkali nani. Kikutana na waficha tawaje na mkali mani eh. Sauti nasikika toka milima ulubu. Nengesha punch juu ya mdundo njoni mitoze na ushuru. Ni yule yule sholo bwenzi fundi chuma. Na mwendo ni ule ule kwenye tuta.
Hatuna hili na ni lesson no information. Hata kitu taje kwenye local mentions. Bado kali wow got no potentials. No obsessions to get attention.
Hatuna hili na ni lesson no information.
Hata kitu taje kwenye local mentions. Bado kali wow got no potential. No obsessions to get attention.
Kimia king ya kifuti den. Tena squeezy maneno mingi bila shilinge ya mkuni dem. Wale team mafisi wamekili game. Wakati shindi upo na sisi wangu minyingi. Hamfiki kwenu dream ni je, kuendesha ma dream car na dream nyingi. We, unaendesha na dream car. Ukiona deal ya ziji fuata kamba za umaskin. Kata kilicho mponza ubishi. Kafa mshoka macho rith mama moto. Tisha peleka moto moni moshi. Bongo, dona wale wa kongo moni nyoshi. Dogo, sijelele wa mtoto zioni soksi. Songo, bingo maisha kibongo siya mingo. Only know this taki story na wa Judas. Maisha ya mtani ukialetea usomi utaburuzwa. Jenga kipaji sio ya weza Fordi braza tuli. Ni serikali ukifuatilia haki jazi uyumba. Safisheni nchi. Mkiona haita kati warudisheni ushindi. Pandisheni flagi tusisinze kambini. Ikiusu kweli amtaki ndo mtununie kwa mini.
Hatuna hili na ni lesson no information. Hata kitu taja kwenye local mentions. Bado kali wow got no potentials. No obsessions to get attention.
Hatuna hili na ni lesson no information.
Hata kitu taja kwenye local mentions. Bado kali wow got no potential. No obsessions to get attention.